studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
e kabaruji amen fulfulde talatar sappo e tete lewru octobre jena yamde jabbiri maslima e sappo e tete le maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du mor way galo kanko noddirte do mamadi keto wonto boggi jamde to se grabon competitivité ko yata balde joy nyaloma hande be gondi e wadde dakere mabbe nokku gordle suudu kuma ndaw nokku no deppete do bafula be li lamu kay o wattu jono be kolitide be jarraki on no maccuda ko wori le commune ngaji gondi li lamu bafula be examen ngaji ko no deppete def ko dum fuddi li li dimbali ndi fu e mangal mudum nokku no deppete menaka holita suka be gondi billere ton sanne mitite de wi le on do wattu fu yoga e jengino be kay kolitide def hitani kande ana way wasude welte ko nayi bangal sukabe gombe nokko no dirtedo tumbutu wiyama tiagal ko puddno ton dum woni majere mabbe de tiagal ko suko jokkole goto warno ton kikide hecci kenen ko wattu jono jam e tejere warti le o do nokko di wonno sembe kabaruji dum jogino do bete hande di bismillah modon e hedate politin diwide tiagal ko nokko no dirtedo bafula be maccuda ko wonde matedle o do nokko yimbe le wonbe tombe be gonde wadde dakere mabbe nokko goto ko yata balde ju wottu jone be gonde wadde dedo d'accord dakere le soudu kuma do modo gondo to kuma do e hore mudu kay holi tan wede wala le gallure de nyaloma hande no dum wadde tiagal ko basiji immi hakkunde yimbe le wonbe ton jabube maccuda ko kanye yimbe le wobbe kasen anton biibe sina mara wobbe do kolitiide jaba e maccuda ko no dum worri le o do nokko fa kebe fam keden Ali Sisi
maccuda ko ana hada demokrasi ana hada yeruwere dum wayuno jangede do carton ngayde yimbe ngado e majere be joginu de majere darne wotere fuddudo ana heba balle joy john fedde kuma ni ne habude maccuda ko woni landin dadum le fedde ne ana hawrti kumin ngay fungondi le sahal bafin be do yimbe holiti wide be ngana jabanbe maccuda ko gondudo wadde o sabe edi wondi waddude e mabbe torde le majjumbe nari hore mabbe nangabe yontere bettinde so udda suru ka bafla be yoppite micito den wiida na heba yontere jon won hawo naw ngado hakkune yimbe gombe le commune noddirteedo tomura cercle bafla betu godo habo hakkune yimbe kabobe maccuda ko kay yimbe gondinbe maccuda ko o wonno ana buri yimbe sappo barumbe no nawiri mangal paden kuma ni be deena ko be ka neldama yaade le odo nokku yalla ebe keba timminoide basio be nangi ko pado to yimbe chapantat nelado gouverneur o wari le commune tomuratu yontere bettinde yalla na heba jottinde hakkilaji yimbe ko do woni fu margal e tiddala mawdo le cercle bafula betu do woni ko Musa Besidi be hebani studio tamani ode bafula be
huminibe kabar hakkiji bibbe adama en kay kolitide wala fu ko lamo hunchini horono kabar o do golle wordi be mbille majjun sabami misal ko hunde ko wadno le nyoro mongo le ko dabbino ko micciteden wiide tondu on dido basiji matamaton wattu juno be do andambe kabar hakkiji bibbe adama en kolitide wana sariya tan way biltude no dido golliji ngori wajib jamardi du sina hokke do na kilaji lubbe kedde mako ko no deta Drissa Traore kanko no jibbino golliji fedde de no deta AMT asinde ko sifi do hen do faccitango Alicisi.
Min taiki ke wiide in wondi wirfaade caggal bande dido nokkule fa yottaade Bamako ko heewi yimbe be fu holliti wiide di golleji wana maccuda ko leedi Mali leedi daranido hakkengaaji bibe adamay margal nako nande mudum fu ana hada leedi Mali di ngonga min gala sariya jukko yimbe ngado be dido golleji ga won dabireji di min baye bande mawdi hawde golleji margal le leedi mide mili lam o ana hani beedude imma daraji mudum nanga yimbe le fu ngado be dido golleji jukko dum bala société civile fa yotto lamu on haani beedude imma daraji mudum fa martina yimbe kumpa
ido kabaruji fodo ba hebdu dum do beme am ande to dum page am Facebook fa jotto dum compte Twitter studio tamani examen ngaji no dirtedi def di fuddi leeliti malindi fo mangal mudon le region menaka to wiama ko yaad sukab imotobe temete to sappo njon kanyen kayne wadde ton gol do imugol le on do wattu fiyama be gonde billede ton sanne wattu jonono kabaru golleji di ngori ton fa keben famtar kedden dum kanko no dirtedi Mohamed Agissa Faytan ko mo hebini min faato menaka to do faccitango dum woni Mamadou Samaseku
temedo do chapande jeddo en joyo dortobe ane be do surbaabe temedo chapande tato e chapande nayon lulirbe kanda libre en woni peccabe hakunde santruji tati gondi le ngalure menaka batte wadi denagu dartobe andra bukandun li ngalure menaka ngadda gila ko badi dubi nogay emoji dido no kujidi kay yo wikaji ko nande mun en dikuteji mudun yo jabuji certudi sanne e ko wodi ko grangal inspecteur en dido na holta hakika kulol odo imu bangal wikaji kambe ardibe kabar jande be dulla fi kabar mudun honno kanko horejo academy menaka amadu a yatara
na fafu wala nyiminde goddo fa jabbu mide jidi suka jangobe gollira ande mu en fatibe power jikima e faydo goto yalla e keba jabbadi yaari class na do wala funa fa gondo e nangude bindo neddo goddo so windito yalla ada heba pass misal mu woni le kabaruji di mi jogidi ana ul suka jangobe chapantati dibabe tude class 10e sabi be keba e moyen kanti
7 de moyen
titalla goddo mawdo matede le jabuji di yo mutre golle janginobe batte tobere chapantati e jonoberde suni im o hebi lawul ka dum fu tawede wonko gikana bangal mudum keddana amadou sidi mayga kanko woni dikap menaka
la greve
grave janginobe bami darne mawle le jande suka be hik gami kebi wadde imadraji mudi bawdi faaba den to wonno mi de jeewira jande kande wadede hitane hikane de tembere fu chapant jenay hebam wadede du ana holla wide suka be won andal seda ko jogi
les eleves
andon kala dartobe kanye haybobe imu o ngatti maskuji bangal tedagul nyakurna virus dum woni ko hebani sijo tamani gila menaka mohammed ag ise fatan
fa handin examen ngaji def di do gondi jukkitede leeliti medin di holitindi wudo won yoga e suka be kay kolitide puddi hebo do en titalaji modi wab antundu kolitide kanye en katikini kumul an midi jabba do on di do examen ngaji ngori miccitedem wido on do wattu fono andambe kabaru jande kay bi fe hitande mursed santuno sabi de hitande kene be milay di do examen ngaji bela leeliti medin di fa kebe famtar kedden mumini sende bu
kandida hewbe e defa hikka holiti wide ko be dokka anatiidi e wi hewbe gombe e janginirde di lamu en jangay kuleji kewdi ko be dokka heddi bandiraabe mabbe gombe e janginirde gollano be ko e mun hakkil hewbe kay ana joodi
suude e kol furoba gommi sujet di ka anatiidan no kammi sabi ko be dokki ko fufa heemu dum ngadaay e holiti wide sujet ngaydi mi nokkaadi ana andano ila hande idi jafanno neddo fu bamudo ni songaji mudum miden gada ko min baawi redaction kan histoire geographie o ko ana yafino sujet ngaydi ana yafanno yimbe fu gonnobe e ciude école privé ngaydi mide kolno hore ami mide jidi grave ngaydi motta yalla jande leedi mali ana heba yaade yeso lam o ana han daral darne
on était confiant
ko wonani bangal dukke ande jande be ben darda e keje be lamu be rena jande leedi mali e dina renude jande hitane yo dum holliti wide mamadou douma
grave ngaydi ama darne mawnde le jabu ngay defo so kulleji fu yaari no haani tagal def lisedu anato e be mbawi yide tiddalaji no wana hitande mi kanno tewtude jabbinde mi kanno tewtude hono mi mbawi wadde fami mu intina jande leedi mali
andon wide examen ngaji ana wadde wattu de honjo tobe hewbe ana ndara bortingol mun e hakkile mabbe ko mawuri haani lalinede
ko nayri bangal wattu jona avocat yo dum wajibi tan so neddo bammi fayihi sariya bama dum sona dum do majjuno hono hebude sariya na gurna mudum fu habidi non wobbe e andabe kabar sariya ji leedi mi indi kay kolitir wi dido kabaruji be dokki don wakande bi hono warde jamarne le kasuji di dum habe leedi mi indi fa keben famtade fa ne kedden ali sisi
le wi fedde akat mali jukugol warede ana le dewte sariya leedi mali faiso dum ngana gollirteedo le wi horebbe odo sariya ana haani imminade le leedi mali ni do ene tobbere ne banteede le dewte sariya leedi mali fedde ne ka holliti wiide neddo fumo sariya nangi ana handi e avocat fa hunchana dum hoore tawede bonanda ko wadi fu e wi kanko Jean-Christophe Magma Konate horejo fedde akat mali wi do leedi fu ana handi e avocat mballo dum
tout personne
fu ana handi e avocat fa walla dum hakke mosariya leedi mali darani ni taiki wiide ko heewi yimbe jukketebe be fu wala avocat en bawbe daranaade dum sabi so fedde noddirtene fiaska tuugido odo sisili kolcido wiide neddo fu nangaado ana hande avocat beedaade dundu o haban sariya kolcido wiide neddo jukkaado fu ana haani wareede suudu kumaninu sariyaaji do leedi mali ni ka holiti wiide won golleji gondudi wadeede fa dewte sariyaaji di yawtele leendi le wi horebe suudu ministre kumanido sariyaaji do leendi jidi dabere jidi fu ana wondi pamede yalla neddo fu nangado ana heba avocat mallodo mahamadu yatasai kejaro suudu ministre kumanido saria
l'abolition
habugol saria warede le ledini suudu ministre kumanido saria do lendi wondi daranade dum ila hitane 1980 wala fu mo yonki mu itta do ledi malindi golleji waitidde odo saria ana hakkune hakkilaji juinaadi do tabal ana heba wattu jun do min gon jondo min jibe suudu ministre kumanido saria do lendi hokka neddo fu nangado avocat bawdo daranade dum lewi fedde akat mali lede temdere lede jego woni imminbe jukugol warede noddirtero pende mor tawede bonanda ngada do fu lede jetti woni imminbe sariawol mo mo fu way jukere mudum lede noga jetti woni gondube lawol imminda sariaw
ko nayri bangal nyaw coronavirus yam yimbe le jewtabe kenen le leedi meden yimbe le sapotana tiayu odo nyaw jeegom samtanama wala fu keddid le hen an holliti wide hebbe nyaw o le leedi meden yimbe le united tom e temedi do e chapan en jenoyom en jagoyom yimbe le santanabe yu united dum e temed jeyom e chapan tato e taton heddibe le hembe yimbe le temed dro chapan tato e didom fa keben kabaruji meden no coronavirus ori kedden mumini sende bu
Sijo tamani Bismillah mona e hejo men acti covid ko hande anadu kabaru birki chelde alkamsare jabbido holitama wiide fiobe ballon nayon leydi mali nyaw coronavirus anay mun yo dokotoro humani do kabaru chellalla fedde federation football leydi mali hali dunna do youtube tiagal mun ke jabbe fedde de koliti wiide dabareji chennan se bimbinte kede ibrahima zikulibali do ma
Il y a deux joueurs qui
ont été
ko wonani kabaru championnat basketball idu hani timmude asaware garowo gillande dum fuddi kawritede yimbe jaata e mun kejabbe mun holiti wide adindi bamama kambar tabugol dabareji sakugol nyaw coronavirus golleji famingol e habugol nyaw coronavirus fuddi kenye le cercle yoroso yo hakkilo recotrad e faba sudu ministre finatawa dabare ko be bami yo natude balde joy le galleji faminda yimbe le do majuna hetinen joni lamdi kedo tobe men yo professeur yakuba toluba duke ande geeti nyawuji jabuto don
tama ana wowi kulita wiide neddo ana sawi nyaw o tawene wala fi nyaw o
ya ce qu'on appelle
ana wodi be nodirte tabe ana sawi nyaw o tawe ngala ka don hultabe ngala fi nyaw o tawe don ana tawi ka de hakika kay ana tidi lato bubbi sabi ko buri hewde le tapan jena e jetti fuf tawa yo gongo non ulti don tan adadu dido bubbi di na famdi sanne
do timata hejo acti covid hande patinje giton o don bawi hettinade he jongon de muydon fu do bembe ben facebook na dun noddude e viamo e 37321 jokka henna 354 si jota mani
holitinde wiide sen jaari hono kabaru dum woni fa hande hono kabaru fiugol ballon wori le leedi meden di leedi mali ndi ko yabbe ngarambe pide e leedi iran di ko wattu jono dum bortinama sabi de joueur ngabe didon don fiobe ballon le leedi mali ndi didon nyaw coronavirus ya e mudo en dido communique jo fed nebno drefema futnde kanyo hokki don himbe le be nyaw o ya e mudo en tafen don kanko no dirte dum mamadou fofana kany e la sena kulbali mi titiden wiide ko yabbe no ko wakande mali fiidno e leedi ganandi watti don baddi tati gana heba ina fi badel gotel la
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraɓe jeehen ƴeelo ne les région aji meɗen ɗi en puɗɗira nokku noddirte Tumbutu caggal ko suko jokkolle goto yonki muɗum Harbaly Dene neɗɗo noddirta Abaradju ɗum laatiki sababu so sukaɓe wonɓe toon ɓe gaɗi toon majereji muɗum en wattu joni wiyama jaam e teɗere warti le oɗo nokku caggal koɓe bonno toon kake kewɗi ko mawɓe gonɓe toon ɓe kañum gaɗi noddango fewde e mabɓe dardan faɗo gawo ɗo ɓe mbi ɗum fedde fulɓe wonde toon nde ɓe joƴƴini toon fedde mabɓe les région gawo o noon hollitira wiide wakkande ndeɗo fedde joƴƴintede ko yata yimɓele temeɗɗiɗo on gonno toon kanko général Ibrahim Moussa Diallo kanko laami ndeɗo fedde kowoni fana muɗum fo ƴewto yalla hono jalini gonɗi toon ɗi jaam e deɗere hande wartirde hakkunde e muɗum en sakiraɓe ɗo kattene beetande do kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji jamen hollitidi ɗiɗo kabaruji fo so gabbi dow beema amen andi to ɗum 3W studio 8 point org on keɓan toon ɗiɗo kabaruji fat jeeya feyno ko nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam